Bureau vérificateur général Mali ɗo joɗɗinama ila 2003 fa hayba jogala keɓe leydi meɗen. Imaɗe muɗum yo haɓude e yurku yurku fa warde e jogala bonka mum. O gollele Mali ana ñamba mo vérificateur général leydi Canada o. Hoɗum woni koro mum.
Nden noon hono to Canada tun vérificateur général leydi Mali ndi yo gollirde joguinde nafa sanne banggal ko fay hunde ɓilodiray nde e gollirde keddiɗe laamu o ende wawi ɗum hinnade no fewiri koreɗe dow gollirɗe furoba ɗe yo service kiniɗo golleji muɗum tawe wi gollirde mawde fay wotere walla e muɗum goto foof no wawi wultoyade to kanko vérificateur général o tun.
Les wodugol vérificateur général leydi anke fou ana wawi yidude e nde lamorde gollanore hore mum e miccintinde on yonde fabato nde jogala lobba keɓe leydi meɗen.
Fanda joɗingol bureau vérificateur général o yo banggal tiyallaji ɗiɗi haɓɓo fewde e kala sifaji yurgu yurgu e fabade kala ko woni jogola lobbo jawdi furoba.
Ko joɗɗina ila 2003 ka nde 2012 nde kana tonganɗe kese kenna hen ko saabi ɗum.
Sabi bangi goto ana hani yimɓele kalfanaɓe ɗiɗo golleji ɗi kayɓe bangi goɗɗo ɗum batte nder hitande 2012 leydi Mali ndi yiidi e si tiyallaji kewɗi ana jeyda e sabuji ɗiɗo tiyallaji ɗi jogola bonɗo kala ko woni jawdi furoba e kaña yurgu yurguji kewɗi.
Ley oɗo golle korsuɗo Mali heɓi faaba muya faamu golle leydi Canada.
Yo gonga ana hani bangi goɗɗo ɗum no kulten wiide leydi Canada woni wakkati joni o paɓotondi kala ko woni amsaɗɗaji ndeɗo gollirde bureau vérificateur o fayso ballaji yoga na iwra nokkuji goɗɗi. Oɗo faaba mawɗo leydi Canada ndi laati sababu jabuji kantiɗi kewɗi keɓe hande o ndeɗo gollirde na jogora laatade hono faaba mawɗo banggal jogola lobbo jawdi e kañerun haɓugol yurgu yurgu.
Yo sella dari ka jaati andinde tongal nde hitande fuu vérificateur général nde yoko horsi heedi jama heppamɓe andanali.
Ndeɗo tongade nde yaltata hitande fuf na jogi jaati mande mawde nde laati sababu ɓiɓɓe leydi ndi fuf anda kala o kani hinnade fewde e laamu o jaabuji imadaraji kore maɓɓe ɗe banggal guykaji gaɗaɗi e sariyaji luttaɗi yo dellaji mbawɗi laataɗi sababu gollirɗe sariya ɗe kuncana kabaru muɗum no haniri hono ɗum yiɗira e ley leydi ndi sariya woni e muɗum.
Saɗima Mamadou Sama Seku yen tawde e heƴoji garoji dow haala nafaka giggol Mali e leydi Canada.